Music Promotions. The
yeah.
Thunder.
Lunda Vision.
Brandy.
Vision Lunda. Orichaba.
Whoa!
It's your boy, Mr. Moratan. Yeah, not for mama.
When you want to be a baby. Wenjo wangu mie bebe.
Susana,
wenjo wangu mie bebe.
Isha boy.
Wenjo wangu mie bebe.
Yena Susana. Olia mia miuna nguma kuna. Ungeya mia miuna yenyeka. Susana, nakusanga. Ungeya mia liena. Yakifango kuchukuka. Ningo ya micha kumweneo. Nakifango kupulika. Susana. Na wangwenye gayami Susana, ungayami na makuka aliena Susana, Susana, una kusange Chipu ya tuanjike, ya mishikawa
Wenjo wangu mie bebe. Wenjo wangu mie bebe. Wenjo wangu mie bebe. Wenjo wangu bebe.
Susana, Susana.
Wenjo wangu mie bebe.
Susana,
wenjo wangu mie bebe.
Susana, Susana.
Wenjo wangu mie bebe.
Susana,
wenjo wangu mie bebe.
Yeah. Melekizo, I got you. Love up boy. Niso stahem. Katoli skenzi jamu kunda. And Shubiala, Bebebe, Tegu, for the job.
Lion Music Promotions, The Thunder.